Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Aljumari jeegom lewru mai hitande 2016 jenna yamde sokki do studio tamani miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo bomo ko ɗo jottinono ɗo kabaruji ɗi yumar waygalo sakira bon compétitivité walde ONG ɗum won yimɓele Danemark ɓe kolitiwiɗe wakkati joni o yimɓele bomɓe sumbu kañi en pali mobilaji mabɓe leyi lawol gawo to ɗum hakkunde nokku noddirteɗo Dorey kañi Tintilit les majjum ɓe kolitiwiɗe mobilaji mabɓe du won cumaɗi ley hen won yimɓele barmuɓe hen du caggal menaka kañe tawdene gouverneur kesso mo kidal o du wati kikeñe to gawo to kanko noddirteɗo Koyna Aga Mamoudo hollitiwiɗe wakkati joni o gollano waɗano wawiri fu yalla lamu an wirfito to kidal to no kawdal e kawral ngal du hani tabirede mangal paɗen gomɓe leyɗele noddirteɗe semoko keñe ɓe gaɗi kawtal mabɓe ɗo bomo ko ɗo ley ngal ɗo kawtal wakkati joni kowoni fana muɗunoɓe kani hokkidirde kabaruji fa ɓe ƴeyal hono ɓe kani haɓirde jadinkoɓɓe leyɗele gonɗe ley semoko ɓe fu e mangal muɗum keñen ɓe kolitiwide walde noddirteɗe anagére humniɗe hono kabaru ɗati ley leydi meɗen ndi ɓe kokki hono police gaɓɓe kañe gendarme gaɓɓe ɓe pabiriki ɗum en kaki wakkati joni ko kani ƴewtirade ɗum wonon dorbotoɓɓe so tawi ɓami so ana donna so ɓami droguji na so tawama ɓami ɗum won tabaji bonɗi an to ɗiɗo kaki koɓe gattile hen koɓe kolitiwide milliard capanɗe capanɗe ɗum won koɓe gattile hen kal musaɗaji kaki ɗi sakiraɓe ɗi wonon sembe kabaruji ɗimin joguinioɗo bete hande ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade tinde wiide ɗum won walde wallore hono kabaru ɓinguleydi yanka ko fa yettoyo kabaru moƴƴuɗi ɗum won walde nde nde ɓe noddirta caggal ko bonandaji ɗi gaɗa fewde CICR koɓe kolitiwiɗe ɗiɗo bonandaji gaɗama fewde walde ONG ɗum won noddirtede conseil danois ɗiɗo bonandaji gaɗama ɗum won ley saha leydi meɗen ndi ley laamu gawo wakkati joni o sa holliti metti muɗum ko ɗiɗo bonandaji gondi e waɗede ko sanni ɗum won ley saha leydi meɗen ndi micciteɗen wiide ɗum won gubal ansar dingal e hoore muɗum jaati wonɓe tutuno to ɗum woni yimɓele CICR ɓe farde mabɓe yoppitinde ɓeɗo yimɓeɓe fa keɓen famtade keɗe Ousmane Niali Boudi
e wi juɓɓinowo golleji neɗɗako ley mayli bonande o waɗi dow lawol hakkunde Dorey e Tilit nokku o e gawo kilométre ngaji capanɗe jeɗɗi e joyyi bonande o waɗi torra mawɗo yimɓe tato mbarmi ley hen goto mabɓe won hakkunde gurdam e mayde ɓen en kuɓɓi mobilaji mabɓe ɗiɗi walde osa mali nde holliti wiide ka torra yoddugol saria neɗɗako e wi juɓɓinowo golleji o ɗum jamnaki feewi ko golloɓe neɗɗako laato torroteɓe walde nde noddi siñinimɓe kawral Alger ngal fu tinno taɓo anniyaji ɗi ɓami ɗi fa jafina golleji daraniɓe neɗɗako ndeno ley nokku o caggal torra ka bale neɗɗako ɗe darani golleji hedde ton o tafon ka torra ka waɗi ñalaɗe seeɗa tan farde nde golloɓe CICR cuɓannoɓe nokku mo waɗɗa e Abey Bara le sahal mali farde muɓɓen yoppitede ñalaɗe seeɗa caggal mum kuɓal ansar dingal andinino kañum nangunoɓe yimɓe
sakiraɓe ɗon mbaynitri mijoji moɗo e hello amen bemalani ngal min noddirte phase Facebook ngal holitidi wiide leyɗele gonɗe ley nokku noddirteɗo semokko ɗe ɓe gaɗi kawtal mabɓe keñe ɗo bomo ko ɗo koni ngal ɗo ko woni fana ngal ɗo kawtal du wakkati joni fa ɓe cettoɓe ƴeewyal hono ɓe kani haɓirde jadinkoɓɓe ley leyɗele gonɗe ley semokko ɗe fu e mangal muɗum ngal ɗo kawtal mangal paɗe mawɓe iwri ley leydi meɗen ndi leydi Alangeri Niger kañi e Murtani wakkati joni o fa ɓe tottidira dow hen hakkillaji keɗe kanko noddirteɗo Cama Hubert Coulibaly yo kanko humni kabaru solda siɓe ley leydi meɗen ndi ko haali dow hen ko ngal ɗo kawtal warata nafude dow faccitago Ousmane Niali Boudi
nafa semoko ana mawni sanne hannden kanko wallatami e heɓɓude hakkillaji lobbile golleji amen keeri leyɗere ɗe ana juuti sanne saabe mum min mbawata haybude ɗi fuu jaɗinkoɓe ɗum ana cama dow leyɗere amen ɗum waɗi so meɗen kaani gollindinde golloɓe arme ana kaani hakkillade ɗum paɓe mbawa heɓɓude no ɓe mbawata haɗɗude haɓɓoji jaadikoɓe yalla leydi ndi ana yirwito golleji ana wondi e yaarde yeeso keeri leyɗere ɗe ana juuti sanne eɗen kanni wallude armé e faabude ɗiɗo golleji
sakiraɓe yoɗum mumini sende buno on compétitowi ɗum won kanko gouverneur kesso mo kidal o wiyama keña o watikito gawoto caggal muɗum o wi o waɗanno watta fu wakkati joni o ƴeewa yalla hono watte fa laamu o wirfito ley ngal luure kidal nde o ƴeewan do waɗano watte yalla kaldal e kawral ngal an taɓe ley leydi meɗen ndi keɗe kanko noddirteɗo Koyma Aga Mohamed o ko haali dow hen dow faccitago Ousmane Niali Boudi
mi waɗan ko mbawmi fuu fa jaam e deeƴere heɓe ley laamu kidal o mi waɗan ko mbawmude fuu fa dewral e yirwere waɗa mi golla no mbawirimi fuu mi joddoto e yimɓe ton min kalda min daara min gaɗa komin mbawi fuu fa laamu wirfo ley kidal mi waɗan ko mbawmi fuu wakkati joni o du mi gollan ɗiɗo golleji noɗi kani fewirde fa kaldal e kawral ngal laato no yiɗira
kanko ministre kumino kabaru sukabe robe kanye galleji leedi meden di kenyan o yide yerube mabbe don robe elbe fofo mina be hono sariyawol kessol bamangol leedi meden di kollitowol wide robe elbe an kani hedene don le cuude sarwutiji di so woteji di dun gadi robe elbe an kani subede le hen wakari jono holitiido kono fana gal do kortol fofo mina be hono ko tongi le hen gol do sariyawol bamangol leedi meden di le lewru december jabbe non do ko kortal gal watta ko dubbe kollitiide balle politiki de fa yotto yo hala nane en e yimbe le dinan ko be fa non gonno le gal do kortal kede kanko madame sangare ummu bawo ko hali do hen do facce tango usman nyali buli
Depuis la promulgation de la
Tagal sari o ko bama dun min gadi batuji kewdi minen e daranibe kabaru dina minen e yimbe politique kanye bale hale nane en kam mi dun tan hejata fa yimbe fu pama kabaruji sari o dun wadde hande men noddi kasen bale hale nane en yimbe politique mballobe kalisiji kanye daranibe hukude kabaruji sabi kanye mbaye wadde fa yimbe fu pama o sari daranibe hukude kabaruji kanye mbaye wadde fa yimbe leddi fu keba famu o sari yimbe fu rewbe worbe kanye wadde ko mbaye fu fa ko winda le sari o jamarande fu
à le diffuser et à le faire accepter.
Le collectif de kawrtal wadi kenya do bomoko do gal do kawrtal an yoyu wakkati jono no girwere hani wadde kabaru ha buri mo leleedi meden di tagal modu dube kolliti hono gollidi dibe golli hitane 2015-2016 be bami anniaji dude be kan gollude hitane 2016-2017 be bibe ngadano be ngatta fu yella be keba ko yata uyna jitti ton ha buri mo leleedi meden di kede kanko no dirte do modibo keita kanko no PDG do wono no waldinde no dirte CMDT de ko halido hen do faccita ngo Ousmane Nyali Boudi.
Il s'agit de faire le point sur
Kawrtangal fami ko la ko mi anni wadde hikka kanye ko warata le hitan 2015-2016 de mi milin hebude tonuji ujinaji temere jeego e chapande joyi haabu kamin kebi ko waran tonuji ujinaji temere joyi e sappe joyi nenguji ko min kebi ana hawra tonuji milioji didi nenguji de yo gawri mbayeri e bambari remobe ngari faahi hawrde e Kawrtangal fami dokkindira hakillaaji ko haani wadede e ko warata ko min jidi fami ngada mali leedi demori haabu fa tawe hono mum wala le hirnaange leedi afrique de fou ko men jidde hitande warore nde dum woni hitande 2016-2017 nde hebude tonnuji ujnaaji temere jetti haa
de production pour la campagne 16-17
waldine ibn ditta ana zero humni non kabaru dati leedi meden di kenyen be balliri mangal paden be gendarme ngabe fa yotto police ngabe kaaki dido kaaki ko be gattile hen ko ana yafa milioji chapan e joy cfa be kolliti wi dum won hono kaaki ko be kan diewirde hono dorbo tobbe sana dorbo so tawa man jari doro gudina bami tabaji bondi anto fa be pamto yello hono dido golleji gorri yimbe ana zerbe do be kolliti wi wakkar jono dum fa bod fa be yello hono kasaraaji laawi hani buytirade leedi meden di kede goto e mabbe tawno ton ko halido him.
Min darani policien et gendarmerie kaki ko wallata be golle ma ko wallata mi minen hore amen du e golle amen sabi minen do gouvernement darnimi famin immo min daro yalla accident ngaji an buyto naso di ngadi du tawe bonde majji kewata san min choddani be radar ko non tan hande eden andi ko watta accident jati jati ka yo donnugol jappitingol do laami leyi gelle meden de ko wana mali tan hande ko watta accident sanne sanne ana e ko doro yarate ana e ko drogue bame ko sottinta hakkille maada wallata ma tawe ada donna mobile ma donna moto ma donna negoso ma tawe hakille ma do ana e ko donnata ko tan woni e lawugul woni hay dum dum min daadi kaaki mu dum so police en be darni nabbe be bayi famde so tewi a jardo drogue kaaki di edi daroyo e million ngaji debe sap
Union européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sagirabe jurne den jawen yallo dun ne les réseaux ngaji di wakkati jone fuddiran do kaydo be kolliti wiide sariya fambi wakkati jone be kolliti to kayto botar wonti e wadde ton hakkunde yimbeele mer ngabe gombe tobe do non ko no dette collectivité ko le ngal do kawtal ko yaata yimbeele no goyom wakkati jone iwri le leedi meden di be jehi be ngal yi ton ngal do kawtal faabe dewto wakkati jone no goldiji di ngordi lanini be ngal dum won hono suudu humnino kabaru mer ngabe hokkindiri juude e coopération belge gondu le leedi meden di ngal do kawrtal dum be kollitiwide wakkati jono be ngara ewtade nokkule joy kasse le leedi meden di dum ne laamu kay kuli koro kany e sigaso se yurute ngardan do kuccalo do ko yaata yimbeele chapan en joyom yobbe fuube roobe le dolita wede kenyan kambe pammina ton wakkati jono no be ngo hani wintinirede yimbel tawabe ton be dubbe kollitiwide ko ni faana modu faabe jaa wakkati jono yalla roobe el tawtebe le di do golle jilil be do lannibe o do golle dum suudu doktoror wondu to kuccala tondu se yurute ngardan faado kuli koro obe kolliti wiide kasara goto waddi ton dow lawol dum waddi sababu du so sukabe jokkolbe didon keddile hen beddo sukabe jokkolbe duub mabana baara e duubi 20 non be kollitiri wiibe bi mobile gotel kany uri banamba so yeena to do be do sukabe jokkolbe ko mobile ngil nati le mabbe ko wiama do moto jatti be gonno dum wadi sababu so don e don be dali aduna ndute garanti minira do duansa do be kollitiri wiide dum wono kamiyoji moddi be noddirte remarque di holita wiade ngel bargoji asalsiji woni e mudun ko yata bargoji temedi de chapande ji wonno le odo kamiyo wiama o hubbi hakkune nokara kany e boni le lamu duansa o odo kasara wadi be bi ko di sababu mudun du odo kamiyon o hawliti e kamiyon goddo kase non do kollitiri wiide so odo kasara wadi ton ka wala fu keddi do le hen se grab do katte nyalawma de kabaruji meddi di min jootu asane hedade heedu jame ka honno andirdo no kedde hedado e seeda yewtere meden de an heddi chagal.